be once again.
Judges on the beat.
Kisha mcha meno kata mbele na nyuma, mla nyama mla kunde ama mla sukuma, ijalishi, airidhishi, kora tumaisho na ishi. Right left aso mbona mingi mtaani, watongwa vijijini, na nini jameni, umoja ni nguvu, utengano wacheni, ukabila kazini wengi husaka mapeni, kamja jua kujua mema mingi kuja nilize, aso ndago tayopata wenzako wakutaki, sema wizi apana watu wengi wakutiki, bin adam wana mingi mabaya mema wapendi, kujipanya marafiki tina maji wakupe. Kikonjeko natamani hata kwangu kusikaya, unangoje kifariki gafa ndo pesa uchange. Hey, mlanawe si rafiki mdalwa nawe ndo wadiki, kipata mtashio kikosa na kuchomea, mbilaka na nyenikea sivindi na kuchomea. Step by step ni hatua, imaisha ngumu lazima vumilia. Yeah, wale wa mababu na wajua, wanapenda wizi chako wanachukua. I say no, tilting kwa youth, I say yes, aso ni true. Utanicheka ikiwa chini,
bado
nikipata hutamini,
bado
bado siku itafika,
bado
ngoja siku itafika.
Yeah,
leo nakanyaga chini,
bado
kesho ndapanda garini,
bado
bado siku itafika,
bado
ngoja siku itafika.
Yeah,
baba ulo wazi ndo wa kwangu, lofungwa ndo wa mwezangu, bora nile changu cha wizi kweli kikai, imepewa uwezo da paka na uhai. Mlio tajirika mmetwacha tuateseka, wajifanya support no ndo mwatucheka, uzingizi kwa deka wakati maskini kwa nkeka. Mna ujifanya mtachalini kujigamba, na pesa sina gari la maishangu ni sambamba. Nothing comes easy, lazima kupambana, jalisho na kucheka ama wanakutukana. Kidogo kipata naomba shukuru Maulana, suku fanikwa na kingi ana bado huriziki. Kumbuka kuna wala ambao saka yoriziki. It's a long time tu nilipe mi mziki. God, thank you for the rhyme, please number my shabi. My journey to the high, ain't nobody go defeat me. If you think it is a lie, no wonder better believe me. Etu nanijua, najitambua miza idi, najifanya mwema nje kubendani weka idi. Najivunia nina nguvu, kwetu nina jita idi. Na love yangu vya haki, we kutafuta hutaki. Dawa mwizi kichapo, amin kichapo chatako. Step by step ni hatua, imaisha ngumu lazima vumilia. Yeah, wale wa mababu na wajua, wanapenda wizi chako wanachukua. I say no, tilting kwa youth, I say yes, aso ni true. Utanicheka ikiwa chini,
bado
nikipata hutamini,
bado
bado siku itafika,
bado
ngoja siku itafika.
Yeah,
leo nakanyaga chini,
bado
kesho ndapanda garini,
bado
bado siku itafika,
bado
ngoja siku itafika.
Yeah,
unafika gani kwa brain, jitume utafika, hii maisha kuna kuseni. Shanza nimefika jini golden and train, kiume kujishasha mejipata akosens. Kujibebe kujijazo tani kutatu kwa main, basi lisa to my song break even on the game.
I say ngoja, mini na hoja, story ni okweli hapa kuna choja. True bro, we number moja, sune umefika mweza kuna mgoja. I say no, stealing kwa youth, I say yes, aso ni true.
I say no, stealing kwa youth, I say yes, aso ni true.